Check it. Yo, hini NBA bana, NBA. Unape, da tuki dance, mkono kwa kiuno tunde, chini mdogo mdogo na my friends. Wote kwenye meza, bila tunacheza, tunahanga shawa soro, cheki bae. Kushua ukuboa, listi yako wamechua, meshindwa kufunga mdomo. Uweko hapa una vibrate kama doko. Dabidi pia amini meingia kwenye kolog. Enda chini mama, hiyo kago yote, yende chini mama, hey. Enda chini mama, madhe usichoke, tuende chini mama, hey. Zungusha kama zigi mama, zungusha kama zigi mama, zungusha kama zigi mama, mkuto brown kama zile za mushiri mama, hey. Kama, inamani kama unafunga kamba. Ma, mi, unanibamba. Ukifanya mwili kama belly dancer. Cheki wase, wamestuka, tuja kuja. Tuwa show vide si uruka, ruka, ruka. Tuwa tume press, ukishuta. Itakuwa master key, itainuka. Uki, enda chini mama, hiyo kago yote, yende chini mama, hey. Enda chini mama, maze usichoke, tuende chini mama, hey. Zungusha kama zigi mama, zungusha kama zigi mama, zungusha kama zigi mama, mzito brown kama zile za mushiri mama, yeah.
Roll it up like zigi, zigi. Everyone from the floor get jiggy with it. Bang, rubber tank kwenye Guinness lily. Baby girl pani pull like willy, willy. Kati, hey, enda chini, chini. She got that thing, so bring it to me. This any my cup, I'm feeling different. Uko viti, viti na nikongiri lili. Zungusha kama zigi mama, zungusha kama zigi mama, zungusha kama zigi mama, zigi mama, zigi mama,
zungusha kama zigi mama,
zungusha kama zigi mama,
zungusha kama zigi mama.